Play song entertainment.
Turn it on.
DJ Twist.
Ask your beats.
True story.
More amazing jams on ZambianJams.com.
Bring it on.
As you know, kuzizira sina pwele mushe juna. I got my side chick kipange deti kuma afternoon. Nina pembele lapo kunini ndila parum. Kule sekesha kumupa shize bige e boom. Hapa yankala spanga tere leba swine. Nika sleep off akaenda mailo nine. Kelo nga akamba so zive cheni sign. Kuzankala koka something akamwamoka wine. Wangu natuma na stata ya kaulendo. Japo kambo chetu wa mami mpwela na mendo. So I call jano kausa baby endisa. Novela chati sorry this boss inza kwa nisa. Ataka mwai chona yamba chivereshi. Send my money back for zero na chivereshi. Kana zimia chechi phone ino chosa mochi battery. Ninana pira status kana tume baki. But after some time ninatumira Natasha. Enzo mangisa chetu sisi paka buacha. She promised to come with you paka buacha. She was like yellow ni makumelela mata. What a good news after being disappointed. Mulungu sama gona nizimvela che anointed. Story izi vika china tasha ni mbama. Nichimwela tu poto ya power. No nicha ila video konje vela momo stan. Nitumile ya transport pali mobile man. Natineza pwezo kafika yuzinga yako. Nacho ati I'm broke nga nisosi ni pwerako. Ninatuma fosari ya langi za tiafika. Na location pa apu ya kwatu kwa linda. Then I realize kutina eni kuluku. Nonuza sinza pwela spana ni mange kumutu. Ata choka bose ndi mwe malazo. Muzani funtika bachi Natasha palitako. Najipapatira no topping apoka 3 pin. I told ya come quick cause my body was freezing. Wana waleta nina mvela cheka no kukudo. Natasha apone na power winner this more. Mubiri wanda lama na chitonze la pa bed plus. Nina chipingila so na chosa kona shit. Nifuno gwira she goes like no we can't do this. Why uli fast but itambe koma movies. Nichesa na tini na tiri tamwa pa ma series. I'm sorry kamfana but I'm still on my period.
ZambianJams.com.
Mr. Frankie Pamungu. May dogs I see you.